Sikhoxe ngothando lwethu, sikhuthando lwethu nawe. Mahlale phansi themba lami, sikhoxe ngothando lwethu, sikhuthando lwethu nawe. Mahlale phansi themba lami, sikhoxe ngothando lwethu, sikhuthando lwethu nawe. Sikhuthando lwethu nawe, solalela izinyoni ziyayeculela uthando lami nawe, solalela izinyoni, yebo solalela izinyoni. Yeah.